bela pilo siwa mone se utokwa akiseo kao fira zeta visa muze kona koni davisa nina wena kelu yaka usiwezo utokwa moya waka akinsila kao fira muafitile ya mungu Sone la kufita nina Wena pilu yaka Usibenzi la ende kuna Yes, someone's foot Is another person's poison Same disease With Different treatments. No formula. When I pillow. Si wa moya se utokwa.
Usiwezo toka moya waka